alieni o koa, alieni o koa, alieni o koa, ni Bwana Yesu. Alieni o koa, alieni o koa, ni Bwana Yesu. Shangwe na vigelegele.
Mina mjua,
mina mjua,
aliye mwamba,
aliye mwamba.
put your hands together like this. Clapping praise, we go. Let me hear the men in the building.
I won't be silent.
Say it up.
I won't be silent. I won't be silent. I won't be silent.
nothing.